Dumelang, ke Sello Mokoena, molokgotla wa Democratic Alliance Masepaleng wa Ditlhabeng. Mokga wa Democratic Alliance Ditlhabeng o hlahisitse matshwenyeho a maholo ka ditsela tsa diterene tse senang mekwallo bohlokong. Bana ba qobella ho tsamaya ditseleng tsena letsatsi le letsatsi ho ya sekolong. Hona ho beha maphelo a bona kotsing. Re ngolletse motsamaisi wa masepala mme ra kopa hore ho nkuwe bohato hanghang mmoho le PRASA le Transnet. Democratic Alliance e batla hore ho be le mokwallo e sireletsehileng, ditsela tsa ho tshela tse bolokehileng le tlhokomediso ya setjhaba. Ha ho ngwana ya lokelang ho beha bophelo ba hae kotsing hore a fumane thuto. Re a leboha.